Kodwa mshiwu, lela goli langasonto elidlule beli offside. Ubonile nawe.
Mntu ngavuma ukuthi ndidliwe ungiyeke. Mamkhize, ngicela ungiphe inyama uyifake nopelele.
Hawu madoda, nibangane ekuseni kangaka.
Cha, sibi. Inkinga yile ndoda ethanda inyama kodwa engazi lutho ngebhola. Awusho. Usiphathele namuhla.
Ave niyithanda inyama nebhola. Lalelake. Bewazi yini ukuthi ngulubi nempilo. Futhi inyama ebomvu ethengekayo kakhulu lana eNingizimu Afrika.
Hayibo, ngempela Dlamini.
Yebo. Futhi umthombo ocebile wamavithamini namaminerali amaningi.
Uzwileke mshiwu.
It's not pork, it's pork and delicious.